I'm back. Yo. Drop le du tatone, take ki doga zalone. Hef gol bul ate, bosh duan meni bape. Harum kuma jite, kapiten meni jipe. Pobar sen gembi, de har hedes bu seke. Rap ches kuma titel, tren osa sama fisle. Crash le wala pig le, boy be what a fitna. Dama cool dama sanginer, fok nyu may saniher. Tak feb meni almed, sen dre sama kolgen. Deux ans si gembi, la jel misse AB. Dama tang meni volcan, titulaire duma tok ban. Dama ko job ay ati ad, fok ma dawal ay kadiak. Only God, just me, motax boy duma tit. Fuck this nigga on the way, I'm back, yo. Fuck this nigga on the way, I'm back. Fuck this nigga on the way, I'm back. Fuck this nigga on the way, I'm back. Tej sama bet fat samay nop, job bañu deglu samay non. Tej sama xol tej sama ru, demb de fu mu jeuferu. Gem sama box si mala de, sama aljana si yalla dess. Ruby mo gëna set kon, bakan du CDVR ci ay yok ndig sama feet. Ma gëna sadi xada fi sama projet xaju fi ne Allemagne, Brésil, shout up AB. Fay sa carrière du lo soulé fé du dul té xamulo ku may fat djudul. Nek ndig sama univers, ragolu ma nday Lucifer. Kaw boy many Netflix, haruma siw pour compte ay chèque na projet genn nga konté it munuma ragal té munuma tit ni kuñ collé le motif pour ñom munuma rap pour ñom munuma rap sa papa sax munuma dab. Fuck this nigga on the way, I'm back, yo. Fuck this nigga on the way, I'm back. Fuck this nigga on the way, I'm back. Fuck this nigga on the way, I'm back. Just more tracks to